Sendiri MK Production.
Umuji manuzu yurukundo mukunzi singuresha uli musi nifuza kukubona ngomboni nganyuro yawe uli kanya nifuza kodu
Posso.